pamodzi ndi maumboni awa ndi zomuyamikira za mulongo wathu yomwe watisiya, ine ndikufuna kuti ndisiye mawu awa nawonso. Kudziwana kwanga koyamba ndi banja la Bell anali mwamuna wake Jimmy, yemwe anali bwenzi la pachifuwa la bambo anga omwe anatsogola. Ndipo kenako pamene zaka zimadutsa, ine ndinadzakhala mtumiki ndipo ndinadzadziwana ndi mlongo Bell. Ndikumudziwa iye ngati Mkhristu weniweni wodzipereka. Ife tonse tidzamusowa iye kulikonseko. Ndi zopweka kwambiri kunena mawu pa wina wake ngati uyu, chifukwa iwe sumasowa kuti ubwezere mbuyo chilichonse. Iye anali chimene chinkafunikira kuti ukhale Mkhristu. Pamene ine ndinamumva mlongo akuyimba mphindi zingapo zapitazo, izo zinangondikumbutsa ine kwambiri za kuyimba kwake. Monga ife timamudziwira iye kuno, iye amakonda kuyimba. Ndine wokondwa kwambiri kuti izi zachitika, pakuti izo moona zapanga momwe mlongo Bell akanamverera. Iye akadakonda kudzifotokoza yekha mwanjira imeneyo. Pemphero langa ndi pemphero lodzipereka ndilo kuti ife tonse tidzabwere kumapeto aulendo ndi umboni wonga umene iye anali nawo. Ine ndikufuna kuti ndiwerenge ena kuchokera mulemba pano gawo chabe. Ine ndikumverera kuti iye anali wokonda kwambiri mawu a Mulungu, ndipo mawu ake ndi amuyaya kwambiri. Ndipo ine ndimaganiza kuti ndiwerenge gawo la mutu wa 14 wa Yobu. Mwamuna wobadwa mwamkazi ndi wa masiku ochepa ndi odzaza ndi mavuto. Iye amabwera ngati duwa ndipo amadulidwa. Iye amathawa nayenso ngati nthunzi ndipo samapitilira. Kodi inu mumatsegula maso anu pa munthu oterewo ndi kunditengera ine muchiweruzo ndi inu? Ndani angatulutse chinthu choyera kuchokera kuchodetsedwa? Osati mmodzi. Poona masiku ake anatsimikiziridwa, chiwerengero cha miyezi yake chili ndi inu. Inu munamuyikira iye malire amene iye sangathe kuadutsa. Tembenukani kuchoka kwa iye kuti apumule, kufikira iye atakwaniritsa monga wa ganyo tsiku lake. Pakuti pamakhala chiyembekezo cha mtengo ngati iwo udulidwa, kuti iwo udzaphukiranso, ndi kuti nthambi zake za nthete sizidzatha. Ngakhale muzi wake ukalamba munthaka ndi tsinde lake lifa munthaka, komabe kupyolera mu fungo la madzi iwo udzaphuka ndi kudzabala ngati chomera. Koma munthu amafa ndipo amatha, iye amapereka mzimu ndipo iye ali kuti monga madzi amapha mnyanja ndipo mitsinje kupha ndi kuma, chomwechonso munthu amagona pansi ndipo osaukanso, mpaka miyamba osakhalaponso. Iwo sadzauka kapena kudzutsidwa kutulo tawo. Oh, kuti inu mundibise ine mʼmanda, kuti inu mukanandipangira chinsinsi mpaka masiku amkwiyo wanu atapita. Ngati munthu afa, kodi iye adzakhalanso ndi moyo? Masiku onse a nthawi yanga yoyikika ndidzadikira, mpaka kusintha kwanga kudzabwere. Ine, inu mudzayitana, ndidzakuyankhani inu. Mudzakhala ndi chikhumbo chogwira ntchito ya dzanja lanu. Pakuti tsopano muwerenga mapazi anga, inu muyang'anira tchimo langa. Powerenga kuchokera mu mawu amuyaya, ndikufuna kuti ife tiganizire pa mawu amodzi kwa mphindi zochepa. Ndipo mawu amenewo ndi zofotokozerera. Zilipo zochuluka za moyo zomwe zili zofotokozerera. Ndipo palibe mmodzi amene amakhala pa dziko lapansi koma amene nthawi ina moyo wake amayenera kuyima ndi kuganiza za kumene iye anachokerako, chomwe chili cholinga chake kuno ndi kumene iye akupita pambuyo pake. Aliyense amakonda angafune kuti ayang'ane kuseri kwa chotchinga. Powerenga pa kuchokera mu buku lakale kwambiri mu Baibulo, Yobu, mbadwa iyi, iye ankayesera kuti apeze chinthu chomwechi.
giving vent to his impulse.
Ndipo iye ankapereka kufotokoza kwake kuyamikira kwake kwa Mulungu, kufotokozera kuti iye anali moyo pambuyo pa imfa.
We sometimes feel that when we're confronted with something like this,
nthawi zina timamverera kuti pamene tiyang'anizana ndi china chake chonga ichi, kuti ichi ndicho mapeto, koma si choncho, ndi kusintha, ndi sitepe ya pamwamba. Ndi kusamuka kuchoka moyo wina kupita kuwina. Ndipo Yobu neneri pamene iye anali kuganiza za zinthu izi, iye anazizindikira izo muzomera, moyo wa zomera, moyo wa mtengo. Chotero iye anali akuzindikira izo momwe kuti Mulungu akuyenera kukhala mu chilengedwe chake, kuti ngati iye anapanga chilengedwe ndiye kuti iye akuyenera kumakhala mu chilengedwe, chifukwa iye anachipanga icho ndi cholinga, kuti iye mwini azikhalamo monga nyumba yemene munthu angamange. Miyoyo yaing'ono iyi yomwe ili mu chilengedwe chonse cha Mulungu ndiyomvera mlengi wake.
And he was thinking that if
ndipo iye anali akuganiza kuti ngati mkuntho utabwera ndipo nkudzagwetsa mtengo wamphamvu, komabe amenewo sanali mathero a mtengo umenewo. Iwo udzakhalanso moyo. Ngati mtengowo utafa, iwo udzakhala moyo. Ndipo nthawi zambiri pamene ife takhumudwa, ngati ife tingayang'ane motizungulira ife, inu mukhoza kumuona Mulungu paliponse. Tsopano ife timutenge iye monga mu mtengo, ngati mtengo utayikidwa apa. Ndipo chilichonse chinayikidwa kuno kuti chidzatumikire cholinga, chimodzimodzi monga momwe ife tili kuno kuti tidzatumikire cholinga, chimodzimodzi monga momwe Mulongo wathu anali kuno kuti adzatumikire cholinga. Ife tonse tili kuno kwa cholinga cha Mulungu. Ngati ife tingapeze chimene cholinga chimenecho chili, ndipo kenako nkuchitumikira icho bwinobwino, pamenepo ndithudi ngati Mulungu amakhala wosamalitsa mokwanira zachiukitsiro cha moyo wa zomera, iye ndi wosamalitsa mokwanira zachiukitsiro cha moyo wa munthu. Chotero Yobu anazindikira mbadwayi kuti mtengo ngati iwo ufa umakhalanso ndi moyo. Ndipo momwe chilimwe ndi chisanu zimasinthira zinthu zake, ndipo tsiku lililonse kumeneko zimasiya umboni. Iye anazindikira ngati a mtengo okhala moyo munyengo ya chilimwe, ndipo mwachionekere munyengo ya chisanu iwo umafa, masamba amene anapachikika pa mtengowo. Tsopano ife timaphunzitsidwa mulemba kuti pali mtengo wa moyo. Iwo unali mmunda wa Edeni, ndipo mtengo wa moyo uwu ndi kumene akhristu apachikika monga tsamba pa mtengo uwu. Ndipo tsopano mu nthawi ya chisanu pamene masamba ali wokongola bwanji iwo, kapena muchilimwe kani pamene masamba ali wokongola ndi obiriwira, pakapita kanthawi chisanu chimabwerapo ndipo chimawakongoletsa iwo ndi mitundu yosiyanasiyana, ndipo iwo amagwa kuchokera mu mtengowo, ndipo moyo umabwereranso kumuzi wa mtengo. Ngati ife titangozindikira ndi chinthu chachinsinsi kuno nthawi ina kale ine ndinakumanizana nazo kuti ndiyankhule ndi mwamuna amene ankati ndi wachikunja wosakhulupirira, ndipo ife tinali titayima pafupi ndi mtengo wa maapulo umene unali wake. Ndipo ine ndinamufunsa iye kuti mtengo unali wa zaka zingati, ndipo iye anandiwuza ine zaka zambiri, ndipo ndi madengo angati a maapulo omwe iwo ankalulutsa chaka chilichonse. Ndipo izi zinali gawo loyambirira la Augusti. Ndipo ine ndinadziwa, ndinazindikira kuti maapulo anali akugwa kale, ndipo masamba anali akusanduka brown. Ndipo ine ndinati kwa iye, ndikufunseni inu funso. Ine ndinati, nchifukwa chiyani masamba amenewo akusanduka brown ndi kumagwa kuchokera pa mtengo, chisanu chilichonse chisanawagwere iwo? Chabwino, iye anati, ndi nyengo ya chisanu ikubwera. Ndipo chifukwa chimene iwo asanduka brown ndi chifukwa chakuti moyo wachoka pa tsamba. Ine ndinati, kodi moyo wapita kuti? Ndipo iye anati kwa ine, wabwerera kumuzi wa mtengo kumene iwo unachokerako. Ndipo ine ndinati, kodi awo ndiwo mathero atsambalo? Iye anati, ayi, moyo umenewo udzabwereranso mukuphukira kwina ndi tsamba latsopano. Iye anali asanazizindikire izo kale. Ine ndinati ndiye ndikukupemphani kuti mundiuze ine Bwana, ndirunthalanji limene limathothola tsambalo pa mtengo ngakhale nyengo yozizira isanafike, ndikuutumizanso moyo wake pansi munthaka kuti ukatetezeke kufikira kudza kwa nyengo ina. Inu mutha kuyika madzi mu ndowa ndi kuyika iyo pa mtengo, iwo sadzasintha konse ndi nyengo. Chotero zikusonyeza kuti pali Mulungu amene amalamulira moyo. Ndipo ife amene timadzinenera kuti ndife a Khristu, amene timabadwa mwa mzimu wa Mulungu, takhala mwachisomo cha Mulungu, tasamutsidwa kuchokera ku mtengo wa imfa kupita ku mtengo wa moyo. Ndipo pamene limodzi lamasamba ligwa, monga ine ndinamva umboni uja kuchokera mpingo wodabwitsa uwu, mpingo wa Gilt Age Baptist, kumene azinzanga ambiri ofunika ndi mamembala, kumene limodzi lamasamba ake lathothoka, ife tikudziwa kuti moyo umenewo wabwerera kwa Mulungu amene anawupereka iwo kwa cholinga china, kuti udzangobwera mu chiukitsiro cha anthu onse osadzathothokanso nkomwe mu zaka chikwi. Nthawi yopambana ikubwera. Yobu anali atazizindikira zinthu zimenezi, kenako iye anazindikira moyo wa dzuwa. Ngati mungazindikire za mmawa, dzuwa limatuluka, iro ndi khanda, kuwala kwake kumakhala kofoka, kenako ilo limadzabwera mu singu wake wachinyamata pafupifupi 9 kapena 10 koloko. Kenako masana pakati pa tsiku ilo limakhala mu mphamvu yake, kenako ilo limayamba kugwa ndipopo tsiriza limakalowanso kumadzulo pamene ilo likufa kwa tsikulo. Kodi tinganene kuti amenewo ndi mapeto wa dzuwa? Ayi, mawa wotsatira ilo limadzabwereranso kuti litibweretsere ife tsiku latsopano. Tsopano ichi ndi chiyani? Ndi kufotokoza kwa Mulungu. Ndipo mawu akuti kufotokoza amatanthauza kudziwitsa kumverera. Ndi kufotokoza za Mulungu. Kufotokoza kwa ife. Kutidziwitsa ife kumverera kwake kwa ife. Kuti imfa simatileganitsa ife kwa muyaya. Ife tidzaukanso kachiwiri. Tidzabwereranso kachiwiri. Nthawi zonse zimene mbewu ifera mu nthaka, mu nyengo ya masika ya chaka, monga maluwa awa, izo mbewu zazing'onozo zimagwa mwa iwo pamene chisanu chimenya iwo, ndipo mbewuzo zimagwera pansi mu nthaka. Ndipo ngakhale zimaoneka zachilendo, komabe ndi choonadi. Mulungu ndi wopanda malire, kotero kuti iye samanyalanyaza chilichonse. Iye amakhala ndi mwambo wa maliro a duwa lake. Chisanu chikatha kuwamenya iwo, kenako pamadzabwera mvula ya masika ndi misonzi yayikulu ya madontho a mvula. Imadontha kuchokera kumwamba ndipo imadzagwirira mbewu ya maluwa ija. Imadzammenya pa iyo, ndipo mwina mwake iyo imapita inchi imodzi kapena awiri pansi mu nthaka. Kenako mphepo yozizira imayamba kusesa, ndipo maluwa ang'onowo amathothokapo, ndipo phesi limachokapo, ndipo kenako mphukira imaundana ndi kudzauma, ndipo kenako mbewu yaing'onoyo imadzauma, ndipo utomoni umadzachoka mwa iyo. Ndipo bwanji podzafika nthawi yophukira simungapeza chilichonse chotsalira cha iwo.
But is that the end of the flower?
Koma kodi amenewo ndi mathero a duwalo? Ayi, iro linayikidwa kuno ndi cholinga. Ndipo pamene iro latumikira cholinga chake bwino, ndiye Mulungu amatidziwitsa ife mwaduwalo zofotokoza zake kwa ife. Motsimikiza basi, monga momwe dzuwa limayandikira pang'ono ku dziko lapansi kuti lidzabweretse kuwala kotentherapo, inu simungakhoze kubisa moyo umenewo paliponse. Inu mukhoza kuphimba iwo ndi mwala. Kodi munamba mwazindikira pamene muyera konkire yanu mu nyengo ya chisanu, udzi umakhala wokhuthala kwambiri pati mu nyengo yophukira mozungulira mphepete mwa konkire? Nchifukwa chiyani zimatero? Ndi moyo umenewo umene uli pansi pa thanthwe. Pamene dzuwa liyamba kusambitsa dziko lapansi, inu simungawugwire moyo. Iwo mapeza njira yotulukira pansi pa konkire ndi kukankhira mutu wake waung'ono mwamba. kuti ukatamande Mulungu.
Chifukwa
dzuwa ndi chiukitsiro, DZUWR ndi chiukitsiro cha moyo wonse wazomera. Inu simungathe kubisa iwo ngati dzuwa likuwala. MWRNR amaoneka kuti ali nthawi zambiri ali kutali, koma pamene iye ayamba kuwala, dzuwa la chilungamo lidzatulukira ndi machiritso mapiko ake, ndipo moyo uliwonse zilibe kanthu kumene iwo wakwiriridwa mwakuya chotani, mozama chotani, madzi kapena munchenga, miyala, iwo udzauka ku ulemerero wa Mulungu. Chifukwa Mulungu akufotokoza kwa ife kutionetsera ife basi zimene iye akuchita. Cholinga chake ndi chakuti ationetsere ife kudzera maluwa, kudzera mudzuwa, kudzera mitengo, kudzera moyo wonse, kuti iye ndi chiukitsiro ndi moyo. Mulungu amaukitsa moyo wake pamene wakwaniritsa cholinga chake. Ndipo ngati duwa lichita cholinga chake, ndipo Mulungu nkukhala ndi chiukitsiro cha duwa. Kuli bwanji kwa Mulungu wathu amene amatumikira cholinga chake moyo. Mulungu ali nacho chiukitsiro kwa iwo amene amakwaniritsa cholinga chawo. Ife tikhoza kupeza cholinga chathu ndi kuwatumikira iwo. Maluwa angono awa inu mukhoza kufunsa za iwo, iwo ali kuno madzulo ano kuti adzakwaniritse cholinga. Ndicho chimene maluwa awa Mulungu anawakonzera iwo kuti adzatumikira cholinga. Pang'ono ndi pang'ono iwo amakhoza kupita. Ngati inu mungazindikire, maluwa amenewa si onsewo ali mtundu omwewo wa maluwa. Iwo amasiyana mitundu, kusonyeza kuti Mulungu ndi Mulungu wazosiyanasiyana. Iye amakonda mitundu yosiyanasiyana. Kuwasakaniza iwo pamodzi kumapanga mulu wa maluwa umene iye amawakonda. Mulungu, Mulungu wazosiyanasiyana. Iye ali ndi maluwa ake oyera. Iye ali ndi maluwa ake ofira. Ndipo ake mitundu yonse ya maluwa. Ndipo kuwayika iwo pamodzi zimatumikira cholinga chake. Iye ali ndi mapiri akulu, ndi mapiri ang'ono, ndi chigwa. Iye ali ndi zipululu, iye ali ndi nyanja. Iye ali ndi mtengo wa thundu, mtengo wa kanjedza. Chilichonse chikugwirizana limodzi mʼmalo ake kumene Mulungu, Mulungu wa chilengedwe chonse angakhoze kukhalako ndi kusangalala ndi munthu wake, monga kukhala moyo mu zolengedwa zake mu nthawi, ndiko kutumikira cholinga chake. Ngati iye akuganiza mokwanira kuti aukitse izo, ndipo anapanga njira yopulumukira kwa izo kwa utumiki mtsogolomo kachiwiri, ndimo chiluka chotani imene iye wachitira kwa anthu, mosalabadira chimene ife tili, mtundu wanji, mtundu kachikhulupiriro kapena chilichonsecho, zimene zingakhale pamodzi mu umodzi wa kukhalapo kwa Mulungu ndi madalitso ake. Kudzakhala chiukitsiro tsiku lina, motsimikiza basi monga chilipo chiukitsiro cha duwalo. Ife tonse timaziona zimenezo. Ife tonse timazikhulupirira izo. Ife tonse timadziwa kuti zinthu zonsezi ndi zofotokozera. Izo zikuchitira umboni kutiuza ife kutipanga kudziwa kumverera kumene Mulungu akufuna ife kuti tidziwe. Anthu amene anatumiza maluwa awa, anzawo a Mulungu wathu amene anatumiza maluwa awa, iwonso akupanga kudziwitsa kubanja, kufotokoza kwa iwo kuti kumverera kwawo kwa chisoni kwa mzawo, kwa Mulungu kapena wokondedwa. Iwo akuyesera kuti afotokoze. Izo ndizofotokozerera kuzipangitsa kuti zidziwike, kulengeza china chake. Zinthu zonsezi zimene ife tingakhoze kuziyankhula kwa maola, zofotokozerera za Mulungu kwa mtundu wa anthu, zonse izi zili ndi gawo lake. Ndipo zimasewera ilo bwinobwino. Duwa lililonse, mtengo uliwonse, kutuluka kwa dzuwa kulikonse, kulowa kwa dzuwa kulikonse, chilichonse chimasewera gawo lake bwino. Koma zofotokozerera zonsezo za Mulungu kutipangitsa ife kudziwa, ndi kutipatsa ife chitsanzo kuti iye anali woti adzapange zofotokozera zazikulu tsiku lina, zofotokozera za muyaya. Ndiye iye anatitumizira ife chifaniziro chake chofotokozeredwa mumaonekedwe a mwana wake. Mulungu anatumiza mwana wake muchifaniziro chofotokozedwa cha iye mwini kuti adzalengeze kwa mtundu wa anthu chimene iye ankaganiza za ife. Iye anasintha maonekedwe ake, iye anadzakhala munthu, iye anadzakhala mmodzi wa ife. Kuchokera kwa Mulungu Atate wa muyaya, kuchokera kwa mlengi wankulu, yemwe pasanakhale dziko anadzaza malo onse nthawi. Panalibe ngakhale a mita, kapena mita yakuwala, ngakhale panalibe atomu, kapena molekulu, iye anali akadali Mulungu. Ndipo iye adzakhala Mulungu nthawi zonse, koma mmodzi wankuluyo yemwe ngati inu mungayang'ane mwamba usiku ndi kuone nyenyezi miyamba. Zaka zingapo zapitazo ine ndinali ndi mwayi woona kudzera mu galasi lalikulu ili ndi kumene iwo amazinera inu mukhoza kuona zaka mamiliyoni 120 zadangala kuwala mamita akuwala ndipo kupyola pamenepo kukadali mwezi ndi nyenyezi ndi mayiko zimene iye amazilamulira. Ndipo kenako iye anali wosamalitsa mokwanira kuti apange zofotokozera kwa ife, podziwa kuti iye ndi wankulu kwambiri. Komabe iye anabwera pansi maonekedwe a munthu kuti adzafotokozere chimene iye anali. Iye anadzakhala munthu wachisoni, wodziwa chisoni. Iye anakhala moyo wa munthu. Iye analibe malo woti agonetsepo mutu wake. Iye anali kufotokozera chimene iwo chimene Mulungu anali. Iye anachiritsa odwala athu pamene ife tinali kudwala. Iye anaukitsa akufa kuti akasonyezere kuti iye anali chifaniziro chofotokozeredwa cha Mulungu. Iye anayala pansi dongosolo la ife tonse kuti kumene ifenso tidzayang'ane pa zofotokozera za zing'ono izi ndi kumuona Mulungu. Ndiye ife tikhoza kuyang'ana mwamba ndi kuona zofotokozera zazikulu za Mulungu ndi kukhala ndi chitsimikizo potero kuti pamene maola awa adzabwera. Awa simapeto a izo. Ine ndikukonda zofotokozera zimene mulongo wathu poimba ananena mphindi zingapo zapitazo. Uyu ndi mulongo wanga. Ine sitingathe kuimba iyo mwanjira iyi pokhapokha iye atadziwa kumene iye anali. Mukuona? Pali njira yomwe ife timadziwira kumene ife tikupita chifukwa chifaniziro chofotokozeredwa cha Mulungu chinala pansi dongosolo limeneli. Ndipo iye anati aliyense amene adzavomereze dongosolo ili adzakhala ndi moyo wa muyaya. Yohane 5:24 anati iye amene amva mawu anga ndi kukhulupirira pa iye amene anandituma ine ali ndi moyo wosatha ndipo sadzabwera ku chiweruzo koma wadutsa kuchokera ku imfa kupita ku moyo. Chofotokozera chachikulu cha zonse chinali Yesu Khristu amene anatipangira ife njira. Iye anakwaniritsa ndipo anatsimikizira zofotokozera zonse zomwe maluwa awa ndi moyo wazomera ndi zina zotero ndi dzuwa ndi zoyenda za mwamba zinachitira umboni kusanachitike kudza kwake kuti panali kubwera mmodzi wa ulungamayo yemwe akanati adzatipangitse ife kuzikhulupirira izo molimba chifukwa iye akanadzakhala chifanizo chofotokozeredwa cha Mulungu. Ndipo pamene iye anabwera ndipo nachita zimene iye anachita iye anatsimikizira kuti zofotokozerera izi zinali zolondola. Iye anapereka chitsimikiziro kwa iwo chifukwa monga duwa limadzukanso mtengo umadzukanso dzuwa limadzukanso momwemonso Mkhristu adzaukanso kachiwiri. Izo zikuyenera kutero chifukwa Mulungu muchifanizo chofotokozeredwa cha munthu kapena munthu muchifanizo chofotokozeredwa cha Mulungu anatsimikizira izo mwachiukitsiro chake. Ena komenemo pamene neneli anaona zinthu izi zikuchitika Yobu pamene iye anaona moyo wonse wazomera ndi zina zotero ndiye ife amene timalidziwa Baibulo timadziwa zimenezo. Atakhala pa mulu uwu waphulusa atatsinjika vuto linali litamukhudza iye. Mamembala a mpingo wake anali atamuwuza iye kuti anali atachimwa mwanseri. Nthawi zambiri zanenedwapo kuti munthu amafa nthawi yake sanafike kapena china chake kuti mwina mwake likhoza kukhala tchimo lina limene iwo analichita. Iwo anachita china chake cholakwika osati zimenezo si choncho kwa Mkhristu. Pamene iye anaona zofotokozera zazikulu zomaliza izi Mulungu akudziwitsa dongosolo lake kudzera mwa Yesu Khristu iye anafuula ndi liwu. Pamene mphezi zinang'anima ndipo mabingu anabangula iye anati ine ndikudziwa muomboli wanga ali moyo ndipo pa masiku osiriza iye adzayima pa dziko lapansi ndipo angakhale mphusi ya pakhungu yaononga thupi langa komabe mthupi langa ine ndidzamuona Mulungu. yemwe ine ndidzamuona kwa ine mwini. Iye anaona zofotokozera zomaliza zija zaka mahandiredi ochuluka mtsogolo. Koma pokhala mneneri masomphenya, iye anaona kubwera kwa zofotokozera zazikulu za Mulungu. Iye amakhoza kuyangʼana pansi ndipo amaona chiukitsiro cha mbewu. Iye angakhoza kuona chiukitsiro cha mitengo ndi chiukitsiro cha dzuwa litatha kutumikira nthawi yake ndi kudzaukanso kutumikira kwa tsiku. Kuukira tsiku lina, maluwa amwambo wa maliro amodzi amafa, ndipo amadzaukira kumwambo wa maliro awinayo, chilichonse chikutumikira cholinga chake. Kenako iye anaona patali kubwera kwa mmodzi wolungamayo, ndipo anafuula, ine ndikudziwa momboli wanga ali moyo. Mnofu wanga udzapumula mwachiyembekezo, anatero Davide, chifukwa iye sadzalola woyera wake kuti aone chivundi. Ndiponso iye sadzasiya moyo wake ku gehena. Iye analiona tsiku limenelo chofotokozera changwiro cha Mulungu chija chimene iye amati adzachite. Kuti apange kudziwika kwa munthu kuti imfa simapeto anjirayo. Awa simathero, ichi ndi chiyambi. Ndi mapeto achisoni, ndi mapeto anthawi yachisango, koma ndi chiyambi cha nthawi yachisangalalo ndi mphotho. Simapeto achilichonse, ndi mapeto chabe azinthu zachivundi kuti uyambe chinthu chachisavundi. Iye wapita kumpumulo wake, Mulungu apumitse solo yake. Tsopano iye anafuula zofotokozera zazikulu izi chifukwa iye anaona zomwe zikanati zidzachitike. Tsopano tiyeni tifike ku mathero awa. Ife tasonkhana pano lero kuti kuti tidzafotokoze kapena kudzadziwitsa kumverera kwathu za mzathu.
About a sister, about a wife, about a mother.
Za mlongo, za mkazi, za amayi. Ndi chifukwa chimene ife tasonkhana masana ano kuti tidzadziwitse kudzaonetsera kumverera kwathu kutaya kwathu.
That's why we are here to do this.
Ndi chifukwa chimene ife tili pano kuti tidzachite izi. Abambo ndi yakuti adzafotokozere kutayika kwa mkazi wake.
The children, the mother,
ana, amayi, woyandikana naye kapena mlongo. Ife atumiki pamene ine ndinawamva iwo uko kudutsa mchipinda akupereka ndemanga zopambana izo za ulemerero.
Comforting comments. Clear cut.
Zotonthoza, zomveka bwino, zimene mlongoyo ankatanthauza kwa iwo ndi mu mpingo mwawo. Ife atumiki tabwera masana ano ndithudi, mitima yathu tikumva chisoni nafenso, koma ife tabwera kuti tidzadziwitse kafotokozedwe ka Mulungu nafenso. Choonadi chake pankhani yonseyi, ife tabwera kuti tidzafotokoze zomwe Mulungu amanena za izo, kuti tidzatonthoze mitima ya anthu, kudzawadziwitsa iwo molimba mwe kudzidzimuka kungakhalire. Komabe izo zili muchisamaliro cha Mulungu wamphamvu zonse, kuti wachita izi mwanjira iyi. Ndipo ndi dongosolo lake. Ndipo awa simathero, ichi ndi chiyambi cha moyo watsopano. Ndiye ife amene Mulungu amatiphunzitsa mu mawu ake za zinthu izi. Ife tabwera kudzapereka kufotokoza kwathu. Ndipo momwe ine ndilili wokondwa ndi izi masanano kuti ife tonse tikhoze kufotokoza chinthu chomwecho kwa mawu a Mulungu chifukwa iye anawakwaniritsa iwo.
Sister Bell, as we knew her here at the tabernacle.
Mlongo Bell, monga ife timamudziwira iye kuno kukachisi, mkazi wokondedwa, woyera, wachikristu. Iye anapanga kufotokoza kwake na Yesu. Iye anadziwitsa kumverera kwake za Mulungu. Monga ine ndimamvera akuwerenga mbiri, kanthawi kapitako, ngakhale mʼbale Jim asanamukwatire iye, ine ndikuganiza kumusi ku Tennessee. Iye anapanga chigamulo chake, iye anapanga kufotokoza kwake. Chotero ndima umboni. Ndipo monga mamwe ine ndikudziwira, kuyambira tsiku limenelo, sana siye konse kupanga kufotokoza kumeneko. Mwina mwakelero monga pa makonde akumwamba kwina kwake uko mumadera amuyaya aulemerero. Akuyenda mmisewu ya Mulungu. Akufotokozabe izo. Kudutsa mitunzi iyi ya gawo la chivundi. Iye akufotokozabe izo. Mlongo Bell, monga ife, tikumudziwira iye, sankachita manyazi ndi umboni wake. Palibe nthawi imodzi yomwe panali kuchita manyazi kulikonse kwa umboni wake. Palibe nthawi imodzi yomwe iye ankazengereza kunena kanthu. Iye ankafotokoza izo ndipo iye sankachita manyazi. Momwe ine ndamuonera iye akuima kumbuyo uko, manja ake ali mwamba, ndipo misonzi kuyenderera pansi pa masaya ake. Muona iye atayima apa paguwa ili ndi kumayimba nyimbo zomwe zinkapangitsa mpingo wonse kufula za dziko kukhala kutali kudutsa kuno. Iye sankachita manyazi, iye amapereka kufotokoza kwake konsekonse. Woyandikana naye aliyense mpingo uliwonse kulikonse kumene iye anali wolumikizana nawo. Ankadzizindikiritsa yekha kufotokoza zomwe iye ankaganiza za Mulungu. Unali moyo wake zonse zomwe iye akanakhoza kukhala. Iye anafotokoza chimene iye anali mwa Khristu Yesu, cholengedwa chobadwa mwatsopano. Iye anali bwenzi lokondedwa la amayi anga okalamba okondedwa amene anakwera masitepe omwewo masabata angapo apitawo. Lero iwo ali limodzi. Ndi chinthu chodabwitsa bwanji kuona zofotokozererazo momwe Mulungu amachitira makalata ake. Mlongo Bell, nthawi iliyonse ndikabwera ku nyumba, Billy mwana wanga amandibweretsera ine mulu wa makalata mafoni mosalekeza kuchokera kwa Mlongo Bell. Mupempherereni uyo. Izo kodi izo zinkachita chiyani kwa ine? Izo ndizofotokoza zake kudziwitsa kwake kwa chimene chinali mkati mwake. Kulemedwa naye munthu mzake, kulemedwa nawo ana ake, kulemedwa naye aliyense amene anali pafupi ndi odwala aliyense. Mlongo Bell pafupifupi amakhala moyo mwachisomo cha Mulungu zaka zingapo zapitazi. Iye anali wokhulupirira, wokhulupirika mu mphamvu ya Mulungu yochiritsa. Ndipo izo zinachitika usiku wina sindinayambe namupemphererapo iye moyo wanga. Ndikupemphera ndi wokondedwa woyera wakale uyo mpaka pokhapokha ngati Mulungu amuchiritsa iye. Ndipo usiku wina pamene ine ndinayitanidwa, ine ndinali nditangofika kumene kuchokera ku Arizona pafupifupi pakati pa usiku, iwo anamuyimbira mwana wanga ndipo anati, Mlongo Shepherd, mzawo wa Mlongo Bell, akufuna kuti inu mumupempherere iye. Iye ali mchipatala. Ine ndinamva izo kuti ndi Mlongo Shepherd. Dona wina mwina mwake ali mchipinda chino tsopano, dzina lake Shepherd, yemwe iye ankamudziwa. Ine ndinkaganiza kuti iye anali mchipatala. Mawa wotsatira iwo anayimbanso pafupifupi 11 chakuti, ndipo anati, si Mlongo Shepherd, ndi Mlongo Bell iye mwini ali mchipatala. Ndipo kuona zimenezo chisamaliro cha nzeru ndi dongosolo la Mulungu. Iye asanafike konse kumeneko, Mlongo Bell anali atakwera kale masitepe agolide. Ine ndisanafike kumeneko, Mulungu anali atathothola duwa lake la mtundu kuti akapange nkhata yake ya maluwa a mzaka chikwi. Ine ndisanakafike konse kumeneko, iye anali atapita kuti akakomane ndi Mulungu. Kufotokoza kwa Mulungu kwa chikondi chake. Zaka zonsezi za banja lokondwa zinali kufotokoza kukhulupirika kwake monga mkazi kuti ampangire nyumba mwamuna wake ndi ana ake. Icho chimadzifotokoza chokha kudutsa mu nthawi zovuta pamene ana ang'ono amabwera kudzazungulira tebulo ndi kumapita movutika. Ndipo amayi zimatengera mayi kuti adziwe momwe angagwirizanitse zinthu kuti likhale lokhalitsa pamene kamwa zanjira zazing'ono zabwera kudzazungulira tebulo. Koma kuima pambali pa mwamuna wake wokhulupirika, kuima ndi ana ake, chinali kufotokozera kwa kukhulupirika kwenikweni. Zimenezo ndi pamaso pa aliyense wa ino. Sindimayenera kunena zimenezo, inu mukudziwa kuti zimenezo ndi zoona. Mukuona inde Bwana. Ndipo kuchondelera kwake kosalephera kwa ana ake, ine sindikukhulupirira kuti ndinayamba ndakumanapo naye iye kapena kumusiya iye popanda iye kupempha pempho la ana amenewo. Izo zinkaonetsera umayi weniweni podziwa kuti moyo ndi loto chabe kapena malo okonzekera kwa ana ake. Iye ankafuna kuti adzakakomane nawo iwo mdziko kuseri kwa kuno kumene sikudzakhalanso nthawi zovuta. Iye nthawi zonse ankanena kwa ine, iye ankanditcha ine mbale Biri. Iye ankati, mbale Biri, muwapempherere ananga, aliyense wa iwo asadzatayike ngati uko sikuonetsera umayi weniweni. Mayi amene amakhala ndi chidwi ndi ana ake kukhala ndi chidwi ndi oyandikana naye mwamuna wake wokondedwa wake ndi Mulungu mwa mkaziyo akuonetsera zinthu zamuyaya momwe ndikumumvera chisoni mwamuna wake mzanga wabwino momwe ine ndikuwamvera chisoni anyamata amenewo kumva uthenga wa ena aiwo ali ku Germany ndi malo siyanasiyana amayi apita koma iye akhoza kukhala kuti wachoka pamaso panu pano anyamata koma iye sa iye sanafe iye ndi wamoyo kwa nthawi zonse iye akukhala moyo mu dziko limene iye ankapemphera kuti aliyense wa inu adzakakomane naye iye musalole kuti iye akhumudwe ndikutsimikiza kuti satero ine ndikumuona mmodzi anayankhula za gulumu lija masanano ine ndikukumbukira pamene sipoko imodzi inachotsedwa ku banja langa mmodzi ndi mmodzi iwo adzakhala akuchokapo izo sizitenga nthawi yotalika kwambiri mvetserani gudumu limenelo likhoza kudzalumikizidwa pa limodzi kachiwiri mu dziko linalo kumene sikudzakhalako magudumu osweka kumene chuma chachikulu cha Mulungu chikhoza kukapezekako ndipo chikhoza kumakapitilira kudutsa mibado mulole izo zidzakhale mwanjira imeneyo apa banjano ino nthawi zonse mwakhala muli ndi mayi tsopano muzikhala naye nthawi zonse kukonkulondola chinthu china chimene chimaonetsera chikondi cha Mulungu monga ndamvera kuti pempho lake linalira kuti asadzakalambe ndi kudzakhala nthawi yayitali kumakhalapobe ndi kumadzachita kunyamulidwira uku ndi uku mu msinkhu wa ukalamba ndi kudzalumala ndi ndiwodwalika ndi kumadzafa pang'ono-pang'ono Mulungu wayankha chopempha chimenecho kukonkulondola bwanji malamulungu angapo apitawo iye anali atayima pano pa mpando wa chalitchi akuyimba uthenga wa ulemerero wa Khristu ichi ndi chiyani ndi chiyani chimenechi pamayi zikuoneka ngati zachitika msanga pafupifupi usinkhu wa zaka 65 kumapita kodi zimenezo zikutanthauza chiyani ndi Mulungu akudzionetsera yekha kuti iye sadzakaniza chinthu chabwino kwa iwo amene ayenda mowongoka pamaso pake Mulungu kuonetsera mu imfa yake yomwe ndi Mulungu akuonetsera kwa ife kuti iye ndi Mulungu ndipo iye adzawapatsa iwo chokhumba cha mtima wake mtima wawo amene adzayenda mowongoka pamaso pa iye kuona izi kuti iye ndi Mulungu ndipo ife tonse tiyenera kudzabwera pamalo awa ndiye tiyeni ife tiziyang'ana pa zizindikiro zake za zofotokozerera chikondi chake mpingo wake anthu ake ndi chilichonse chimene icho chili zonsezo ndi zofotokozerera za Mulungu kwa ife ndiye ine ndikuganiza ife tonse tiyenera tiziweramitsa mitu yathu modzichepetsa ndi kumuthokoza Mulungu chifukwa cha moyo uno umene kudzera mwa Khristu wagonjetsa ngakhale imfa yomwe ndiyeno mawu a Yesu pamene iye anapita kwa mwana wa mkazi wa Yairo iye sanafe koma wagona iye wapita kutulo take ndipo osati ku imfa yake pakuti iye anafa zaka zambiri zapitazo monga mtsikana wang'ono ndipo tsopano iye akukhala mwa Khristu ndipo akungogona kwa ife koma ali maso ndi Khristu tiyeni tiweramitse mitu yathu ndiye ndipo tipereke mathokozo chifukwa cha moyo wochirimika uwu Atate akumwamba ndithudi inu mukuidziwa mitima yathu ndithudi inu mukudziwa maganizo a malingaliro athu inu mukudziwa zonse za ife ndife chilengedwe cha dzanja lanu inu mukudziwa kuti ndife achisoni kumuona mlongo Bell akuchotsedwa kwa ife koma Mulungu ife tikuweramitsa mitu yathu ndi mitima moyamikira kuti chopempha chake chinaperekedwa ndi kuti chokhumba chanu pa iye chinakwaniritsidwa kuti ngakhale kuno kumapeto a nsewu pamene mbiri ya moyo wake idzalembedwa moyo wa aliyense yemwe iye anakomana naye kuti iye anali wantchito wanu chikoka chake chikhalebe mitima ya onse omwe amamudziwa iye Mulungu ife tikupemphera kuti inu mukumitse moyo wake wochirimika mu dziko ilo limene iye ankalikonda ndipo ankayankhula za ilo ndi kumayimba za ilo zaka zonsezi ine ndikumupempherera Jimmy madzulo ano ambuye pamene ine ndikumuona iye atakhala pamenepo ndipo iye akuonetsera maganizo ake pamene misonzi yonyezimira ikuyendelera pansi pa tsaya lake
He's thinking of a loyal wife.
Yakuganizira za mkazi wokhulupirika ndipo za ana awa omwe misonzi kuyenderera mmasaya mwawo iwo akuganizira za mayi wokondedwa ndipo ife tikupemphera Mulungu kuti inu muwadalitse iwo mutonthoze mitima yawo tambasulani dzanja limenero limene kumene chilichonse sichingafikireko iro likhoza kupita ku mtima wa munthu ndi kuwapatsa iwo kukhutitsidwa kwakukulu uku kuti tsiku lina ife tidzakomananso ndipo sitidzakhalanso ndi mwambo wina wa maliro kumeneko adalitseni okondedwa ake azichimwene ake azichemwali ake adzukulu ake ndi anansi ake ndi mipingo iyi Ambuye ife tikudziwa momwe iyo imamukondera iye pamene iye amayenda pakati pathu iwo iye amayenda pakati pa iyo ndipo pali modzi ndi iwo Ambuye ife tikugawana kumverera kwakukulu uku ndi ife tinkamukonda iye ndipo ife tili pano kudzaonetsera kwathu kuyamikira kwathu kwa inu chifukwa cha moyo wake tiumbeni ife Ambuye ndipo mutipange ife kuti ife nafenso pamene ife tidzafika kumathero aulendo tidzakhale okonzeka kudzakomana ndi inu khululukirani machimo athu ambiri o Mulungu wamuyaya tichitireni ife chifundo Ambuye pakuti ndife ofoka ndi otopa ndipo ine ndikupemphera kuti inu mutipatse ife chitonthozo masanano mulole ife tichipeze icho mu mawu awa amene aforokozeredwa kuchokera mu mawu anu kudzera mwa atumiki osiyanasiyana ndiwo amene anadzozedwa kuti abweretse zoterozo ndi kupyolera mwa anansi ndi abwenzi mulole ife tikapeze mmenemo ndi umboni wa maluwa ndi mitengo ndi kuwala kwa dzuwa masamba ndipo pamwamba pa zonse ndi kukhalapo kwa mzimu woyera umene umachitira umboni chiukitsiro cha Khristu ine sindidzakusiyani inu opanda chitonthozo ine ndidzawapempha Atate ndipo iye adzakupatsani inu mtonthozi wina ndipo iye adzakhala nanu kwa nthawi zonse o momwe ife timamukondera iye Ambuye ndipo momwe ife tikukuyamikirirani inu pomutumiza iye kwa ife kuti adzatipatse ife chitsimikizo chodala ichi mumaola ndi nthawi ya mavuto tsopano tipatseni ife mphamvu pa zimene zikubwera popitirira ndi msonkhano ine ndikufuna kuti ndifunse mwapadera Ambuye pakali pano chifukwa cha anyamatawa omwe akhala apa mu yunifolomu odala akhale anyamata amenewo pamene iwo azibwerera ku maudindo awo koma ine ndikupemphera Ambuye kuti pa tsiku limenelo ife tikuyamikira mayunifolomu awa omwe iwo avala tsopano koma mulole pemphero la amayi liyankhidwe mulole iwo adzavekedwe mu chiyero ndi chilungamo cha Yesu Khristu pa tsiku limenelo atsikana ndi onse pamodzi Ambuye icho ndi chimene ife tikufuna kuti tikhale asilikali achikhristu chikhulupiriro cha mphamvu kwenikweni titsogolereni ife ndi kutilondolera ife kufikira tsiku limenelo Ambuye pamene ife tidzakomana kenanso ife tikukuthokozani inu chifukwa cha moyo wake tsopano ndipo tikupemphera kuti inu mukhale nafe ife tonse mpaka ife tonse tidzakomane pa mapazi anu mu dzina la Yesu ife tikupempha izi ameni.